aqalka sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa meel mariyey sharci fududeynaya caqabadihii xagga bangiyada ka haysta shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee dalkan Mareykanka. Sanadku waxa ay soo bandhigeen sharci ay shirkadda gelinkii dambe meel mariyeen in baaritaan heer gobol ah iyo ka dawladda dhexe lagu sameyn jiray lacagaha xawiladaha haatan lagu sameyn doono oo kaliya mid heer gobol ah taasi oo fududeyn doonta dhibaatooyinka shirkadaha xawiladaha ee xagga xisaabaadka baaritaanka oo ay kharashaad badanina ku bixi jireen muddo dheerna qaadan jiray hadaba congressman ka laga soo doorto magaalada gobolka Minnesota oo ah gobol ay Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ay joogan Keith Ellison ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waday olole ah in xawaaladaha Soomaalida laga qaado xayiraadaha xagga bangiyada iyo culayska ka haysta waxaana uu si weyn u soo dhaweeyay talaabadii ay qaadeen sanadku Keith Ellison waxa khadka telefoonka kula xiriiray magaalada Minneapolis Saare Cabdi Axmed wareysigina sidan ayuu dhacay
su'aashi ugu horeysa ee aan weydiiyey congressman Keith Ellison waxay ahayd waan ognahay inaad waqti badan iyo dadaal baad gelisay in arrinkan ay meel marto bal inoo sharax hirgelinta sharcigan
The United States Senate passed a bill which says that states like the state of Minnesota
Sanadka Mareykanka waxa ay meel mariyeen sharci ogolaanaya haddii gobol kamida gobolada Mareykanka sida Minnesota uu sameeyo baaritaan xagga xisaabaadka shirkadaha xawilada ah markaas dawladda dhexe waxa ay aqbalaysaa baaritaankii uu sameeyay gobolku iyadoo aan mid labaad dawladda dhexe aanay sameeyneyn taasina waxa yareynaysaa in marka la sameeyo oo kharashaad ku baxo baaritaan kale oo la sameeynaayo waxaana ay fududeynaysaa in shirkadu ay shaqooyinkooda u qabsan karaan si fudud.
Keith Ellison oo sheegay in 30% kobaca dhaqaalaha gudaha Soomaaliya ay ku xiran tahay lacagaha ay qurbo joogta u diraan qoysaskooda gudaha Soomaaliya ayaa weydiiyay in haddii sharcigan uu ka dhaqangelayo oo kaliya bangiyada ku yaala magaalada Minneapolis ee Soomaalida ugu badan ee Mareykanku ay joogan si ka duwan dalka intiisa kale wuxuuna yiri
All United States banks every one of them Hawaii Alaska New York California Minnesota all of them
dhammaan bangiyada Mareykanka hadii ay ahaan lahaayeen kuwa ku yaala Hawaii Alaska New York California iyo Minnesota dhammaan meel kasta oo Mareykanka kamida sharcigan uu ka dhaqan galaya
sharcigan oo meel marintiisa inta badan ay tahay inuu saxiixo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama markaasina uu sharci rasmi ah noqonayo ayaan weydiiyey Keith Ellison inay jiraan talaabooyin kale oo loo sii baahnaan doono in loo qaado marka madaxweynuhu uu saxiixo kadib sharcigan wuxuuna ku jawaabay
Then after that there probably will be the Department of Treasury will have to write administrative rules
waxa jiri doona in sharciyo ay qori doonto wasaaradda lacagta ee Mareykanka taasi oo qaadan doonta xogaa toddobaadiya
markii horeba bangiyada Mareykanka ayaa wada shaqeyntii ay la lahaayeen shirkadaha xawiladaha Soomaalida xayiraad ku soo rogay markii laga baqay inay jiraan lacago loo isticmaalo diristooda argagixisada iyo daroogada sharci darrada ah hadaba sharcigan baaritaanka heerka dawladda dhexe iyo midka gobol oo ay awal wada sameen jireen baaritaanadooda si isfeer soconay yah dawladda dhexe iyo midda gobolka ayaa waxa ay ka dhigi jirtay in ay muddo badan qaadato baaritaanka lacagaha iyo shakiga iman kara xilliyada qaar kood waxaana taasi looga gudbi karaa sharcigan shalay galinkii dambe ay ansixiyeen sanadka waddankani Mareykanka hadaba muhiimada sharcigan muxuu yahay markala ayuu ka jawaabaya congressman Keith Ellison
Before the law was passed up until now a lot of money wiring services had to do an audit with the state government and with the federal government and they had to pay a lot of money and it took a lot of time now what this law does is say as long as the state audit is up to federal standards
ko horinta aan sharcigan la saxin iyo waqtigan haadirka shirkado badan oo xawilada ayaa baaritaan xisaabeed waxa ku sameen jiray dawladda dhexe iyo maamulka gobolka intaba waxaanay ahayd in lacag badan ay bixiyaan sidoo kalena ay muddo dheer qaadato haatansa sharcigan ayaa leh mar haddii uu gobolku baaritaan xisaabeed sameeyo intaasii ayaa ku wada filan
Keith Ellison waxa uu soo dhaweeyay meel marinta qodobadan oo caawin doona in Soomaalidu ay sii wadato joogteynteeda isticmaalka shirkadaha xawiladaha. Horey waxa uu saxiixay aqalka Kongareska sharcigan, haatan oo ay saxiixeen Senatka haddii uu ugu dambeyntii saxiixo madaxweynaha waddanka Mareykanka. Barack Obama waxa ay ka dhigan tahay in sharcigan uu noqon doono mid dhaxalgala. Nolosha kumanaan qoysasa oo heladooda ay Mareykanka joogaan ayaa waxa ay ku nool yihiin lacagaha biilasha ah ee laga diro qurbaha.
Aad ba mahadsantay Saare Cabdi Axmed oo waraysigaasi la yeelatay Keith Ellison oo ah askar Mareykanka oo laga soo dirtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan degan tahay.